kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadi haasan guni mujada 87.7 makartis wna waaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaarah anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorka roona waxaa ka mid ah madaxweynaha real madrid oo fariin rasmi ah u diray bedelka carlo ancelotti sababta ugu weyn ee sancho ugu fashilmay kooxda manchester united xidiga barcelona ee lamine yamal ah oo taariikha mar kale galay iyo hadal haynta wararkii ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha dhegeystayaal u diyaar garooba ciyaaryahan michael oo ah halyeey ka tirsanaa kooxda manchester united ah ayaa sharaxay sababta uu sancho u fahmi waayey kooxda manchester united kadib markii uu ku biiray xagaagii 2021-ka manchester united ayaa 73 million oo gani kusoo iibsatay sancho kadib markii uu si fiican uga soo muuqday horyaalka bundesliga gaar ahaan kooxda borussia dortmund si kastaba ha ahaatee sancho ayaa kali ah dhaliyay 3 gool oo horyaalka premier league ah xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyey ee united wuxuuna ugu dambeyntii amaaha ku tagay kooxda kadib isfahan waad dhex martay isaga iyo tababare Erik ten Hag sancho ayaa xagaagii 2023-ka ku biiray chelsea halkaasii hoo uu ku soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan isagoo dhaliyay 2 gool isla markaana caawiyay 3 gool michael ayaa sheegay in sancho uu hadda muujinayo farxadda iyo xirfadiisa isagoo ku tilmaamay in uu muhiim u noqon doono kooxda chelsea
soo xulay kartaa roobku baaqi bulshaya ay raqiiduma
laabo sarkaa saab 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 badan haroo
madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez ayaa u aqoonsaday Xavi Alonso in uu yahay bedelka saxda ah ee tababaraha Carlo Ancelotti. Sida laga soo xigtay Fabrizio Romano, Perez ayaa aaminsan in Alonso uu haysto wax walba uu ku noqon karo tababaraha kooxda haysata horyaalka La Liga. Madaxweynaha Luis Blancos ayaa tilmaamay in Xavi Alonso uu leeyahay awood tactico oo cajiib ah oo uu ku horumarin karo Real Madrid mustaqbalka. Los Blancos ayaa durbaha la kulantay 3 gool darro, waa in ka badan dhammaan kuwii ay wajahday xilli ciyaareedkii hore oo ahaa kaliya ah 2 gool darro. Toni Kroos ayaa ka fiirsaday kooxda Ancelotti iyada oo aan iraahday ka fariistay kooxda Ancelotti iyadoo aan bedelkiisa la helin, inkastoo Kylian Mbappe kaga soo dhaqaaqay PSG beeca horta. Mustaqbalka Carlo Ancelotti ee Real Madrid lama hubo, inkasta oo tababaraha Talyaaniga ah guulo badan ka gaaray Real Madrid. Qandaraaskiisa ma dhacayo ka hor xagaaga 2026-ka, laakiin waxaa suurtagal ah in la joojiyo heshiiskiisa kadib Xavi Alonso aduu aqbalo fariinta kaga timid madaxweynaha Real Madrid. Liverpool ayaa la yaaban Arnold kadib markii uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhin ah si uu u fuliyo rabitaankiisa ku aadan mustaqbalkiisa cusub. Wararka ayaa sheegaya in Arnold uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhin ah iyadoo ay xiiseynayaan Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. Arnold, Mohamed Salah iyo Van Dijk dhammaantooda qandaraaskooda waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan. Kooxda haysata horyaalka Yurub ee Real Madrid ayaa aad u xiiseynaysa in ay Arnold ku hesho heshiis xor ah, waxaana ay sidoo kale xiiseynayaan Alphonso Davies oo ka tirsan Bayern Munich kadib markii ay si xor ah kaga soo qaateen Kylian Mbappe kooxda Paris Saint-Germain xagaagi. Tani waxay noqonaysaa guul kale oo uu soo hoyatay Los Blancos. Arnold ayaa sheegay in uu doonayo in uu noqdo daafacii ugu horeeyay ee ku guuleysta Ballon d'Or. Wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in laacibka reer England uu diiday dhowr dalab oo heshiis kordhin ah oo ku sii joogaya Anfield, iyadoo ay xiiseynayaan Real Madrid iyo kooxda Faransiiska ee PSG. Xiisaha PSG ayaa u muuqda mid sii kordhaya, waxaana laga yaabaa in ay soo jiidato Arnold, iyadoo kooxda reer Paris ay isku dayayaan in ay ku qanciso inuu imaado kooxda ka dhisan Paris. Liverpool waxay la yaaban tahay mowqifka uu qaadan doona Arnold oo 22 jir ah, kaasi oo damacsan in uu ka tago Anfield dhammaadka xilli ciyaareedka 2024-ka iyo 2025-ka. Waxaa la sheegayaa in Real Madrid ay ahayd kooxdii ugu horeysay ee la xiriirta si ay u helaan saxiixiisa. balse waxaa hadda ku soo biiray PSG inkastoo ay haystaan Achraf Hakimi. Warar kale ayaa soo jeediyay in kooxda Red Spain ay damacsan tahay in ay soo dedejiso saxiixa Arnold bisha Janaayo kadib dhaawac jilibka ka soo gaaray Dani Carvajal, halka PSG ay qorsheyneyso in Arnold ay ku xoojiso daafaceeda. Dhaawaca soo gaaray Lucas Vazquez ayaa Ancelotti kaga iman kara culays, waxaana la sheegayaa in heshiiska lagu heli karayo Arnold xilliga suuqa kale iibsiga ee jiraalka laga faa'iideysto. Lamine Yamal iyo Aitana Habomati ayaa lagu sharfay abaalmarinta qiimaha badan ee 2024 Barca Players Award oo ay bixiso Barca Jogadas. Abaalmarintan ayaa lagu xusayay qaab ciyaareedkooda heerka sare ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, iyadoo sidoo kale sida ay u mudan yihiin in lagu daydo dhaqan ahaan, iyagoo matalaya qiimaha kooxda Barcelona. Munaasabadda lagu abaalmarinayay ayaa waxaa ka qayb galay shaqsiyaad muhiim ah oo ka tirsan kooxdaha sida Juan Manuel Asensio, Pere Valenti Mora iyo sidoo kale Antonio Olmo. Sidoo kale John Sola oo ah agaasimaha mas-uulka ka ah kubadda cagta da'yarta oo hoggaaminaya kubadda cagta haweenka ee Barca ayaa joogay si ay ugu dabaaldegaan guushan. Sanad cajiib ah oo uu Yamal soo maray ayaa arkay isaga oo aruursaday abaalmarino kala duwan, iyadoo guushii uu dhowaan ka gaaray Kobatarofi oo ay si dheereysay liiska guulihiisa waaweyn. Abaalmarintan ayaa u magacowday isaga oo ciyaaryahanka ugu fiican da'da yar ka yar 2023 sano ee Yurub sanadkii 2024. Soo bixitaankiisa Lamine Yamal waa mid la yaab leh, isagoo jabiyay rikooro badan oo ku noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu da'da yar ee ugu guulaha badan.
Barbaarti la soo xulay
waa tahay dhegeystayaal, waxaan isla soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ah ciyaaraha ee aad kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Haatana kusoo dhawaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta.
Wuxuu ciyaaray in ka badan 12 naadi, sidoo kale tan waayeysa ciyaareed. Wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhawaa 19 sano. Waxa uu soo ragashay in ka badan 200 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Qofkan ka hadlayna shaqsi kale ma waa lajendiga caanka ee Faransiiska lagu magacaabo Nicolas Anelka, kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayeysa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu qatarsan. Haddaba waa kuma Nicolas Anelka? Anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisa dhammaystiran waa Nicolas Sebastien Anelka. Wuxuu dhashay 14 Maarso 1979, wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka Faransiiska dhanka dabcan nambarka 9aad kaga ciyaaro. Sidoo kale wuxuu ciyaaray qaar ka mid ah kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus iyo kooxo kaleeto. Sidoo kalena waxaa u suura gashay xulka Faransiiska inuu ciyaaray in ka badan 69 kulan, asigoo kula guuleystay koobkii Euro 2000 iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii ah FIFA Confederations Cup ee sanadii 2001 la ciyaaray, wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah. Markii aan fiirina bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shakhsiyadda Nicolas Anelka, wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan La Chesnay ee ka tirsan dhankaasi gudaha Faransiiska. Qoyskiisa ama waalidiintiisu waxay ka soo jeedaan jasiiradda loo yaqaan Martinique oo ku taal dhankaasi bariga Caribbean-ka. Sanadii 1974 ayay dabcan gudaha Faransiiska imaadeen. Anelka sida uu diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha Faransiiska. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha waxay u diiwaan gashan hooyadiisina ee xoghayaha ee dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha Faransiiska. Markii la fiiriyo Nicolas Anelka, waxaa la dhashay 2 wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid ah, kuwaas oo lagu kala magacaabay Claude Anelka iyo sidoo kale Didier Anelka. Shakhsiyadda Anelka intaas kuma eka, waxaan soo qaadan karnaa waxa uu dhaxdo gabadha lagu magacaabo Biljamka ah, magaceedu uu yahay Barbara Tauze, taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreographic ama qodobka ciyaarka lagu soo bandhigay aflaanta. Lamaanaha waxaa u joogaan 2 wiil oo lagu kala magacaabo Kay Anelka oo dhashay sanadii 2008, iyo wiil lagu magacaabo Kahil Anelka oo dhashay sanadii 2000. Nicolas Anelka markii si hoos u sii fiirino, diintiisa dabcan uu haysta ninkan waa diinta Islaamka. Sida haatan diiwaan gashan, waxa uu dabcan Anelka shaaca ka qaaday asigoo 16 jir ah inuu qaatay diinta Islaamka oo muslim noqday. Sidoo kale tan waxaa diiwaan gashan Sky Sport daawacday in sanadii 2004 mar uu tagay gudaha United Arab Emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay. Sidoo kale uu qaatay magaca Abdul Salam Bilal, inkastoo inta badan uu ku caanbaxay Nicolas Anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay. Saa darteed marka Anelka waxaa la cadeeyay asigana uu sheegay inuu dabcan diinta Islaamka qaatay kuna xasilay markuu 16 jir ahaa. Daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka Faransiiska marka la fiiriyo socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabay sanadii 1996 kooxda Paris Saint Germain, wuxuu kusoo gabagabeeyay sanadii 2015 kooxda lagu magacaabo Mumbai City oo dabcan ka dhisan gudaha Hindiya. Muddadaas oo kubadda cagta kusoo jira, wuxuu ciyaaray 672 kulan, sidoo kalena wuxuu shabaq gaarsiiyay 210 gool. Xulka Faransiiska wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxeysay 1998 ilaa 2010, asigoo dabcan u ciyaaray 69 kulan, wuxuu shabaq gaarsiiyay 14 gool. Shakhsiyadiisa markii la fiiriyo koobka guuleysta xaqiiqda English Premier League inuu la qaado kooxda Arsenal xilli ciyaareedkii 1997-98, isla waqtigaasna wuxuu la qaaday FA Cup-ka iyo sidoo kale FA Community Shield. Real Madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada Europe sanadii 2000. Paris Saint Germain wuxuu la qaaday tartanka loo yaqaan Inter Toto Cup. Sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda Fenerbahce oo kula guuleystay horyaalka Turkiga sanadkii 2005. Laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda Chelsea, asigoo kula guuleystay Premier League sanadkii 2010. FA Cup wuxuu la qaaday 2009 iyo 2010. Wuxuu sidoo kale la qaaday FA Community Shield, halka markuu Chelsea joogana uu kaalinta labaad galay markii noqoto tartanka UEFA Champions League oo laga qaaday sanadii 2008. Nicolas Anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray Italian Serie A Juventus muddo kooban la joogay, wuxuu kula guuleystay Italian saraada xilli ciyaareedkii 2012 iyo 2013. Sidan ka dhawaajin xulka Faransiiska wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee sanadii 2000 la qabtay iyo tartankii FIFA Confederations Cup ee sanadii 2001 la ciyaaray. Anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxa qayb ka markii la fiiriyay ninka uu ku guuleystay gool dhalinta English Premier League ama waxa loo yaqaan Premier League gool nabuut xilli ciyaareedkii 2008-2009. Sidoo kale waxa uu diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaare kala duwan ka soo muuqday kooxda ugu wanaagsan English Premier League xilli ciyaareedkii 1999-2009. Anelka sidoo kale hadda koox uu ku guuleystay ciyaareenka ugu wanaagsan English Premier League dhalinyarada ah xilli ciyaareedkii 1999.
Waa taay aan halkaasii ugu gudubno taariikhda ciyaarihankaasi Muslimka. Waxaa dhanka kale Real Madrid ayaa diyaar la ah 200 oo milyan si ay Erling Haaland uga soo wareegto Manchester City. Waa haddii madaxweynaha Florentino Perez uu baahan yahay in uu diro midkooda Vinicius Junior ama Rodrigo. Vinicius Junior ayaa diiday qandaraaska cusub ee Real Madrid ay u bandhigtay, taasi oo mugdi gelisay mustaqbalkiisa kooxda. Manchester United, Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa Vinicius Junior, laakiin waxay ka baqayaan in heshiiskiisa uu noqon doono qaali. Real Madrid ayaa dalab 150 milyan oo euro ah ka heshay Manchester City, kaasi oo ku socda Rodrigo, iyadoo ciyaaryahanka reer Brazil uu yahay bartilmaameedka ugu sarreeya Pep Guardiola. Barcelona iyo sidoo kale Bayern Munich ayaa labaduba doonaya saxiixa goolhayaha Porto ee Diego Costa, laakiin waa inay bixiyaan 60 milyan oo euro oo lagu burburin karayo qandaraaskiisa. Goolhayaha reer Portugal Liverpool ayaa doonaysa in ay ku xoojiso safkeeda. Tujamini oo ka tirsan Real Madrid, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa wali xiiseynaya 28 jirka garabka ugu ciyaara Bayern Munich ee Leroy Sané. Victor Gyokeres ayaa hubaal ka tagi doona Sporting CP xagaaga soo socda, laakiin lama oga haddii kooxda uu ku biiri doono. Xilli Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus iyo AC Milan ay dhammaantooda doonayaan. Barcelona ayaa sidoo kale doonaysa inay la soo saxiixato Gyokeres, waxaana laga yaabaa in uu adeegsato Vitor Roque oo haatan amaah ugu jooga Real Betis. Daafaca dambeedka bidix ee Bayern Munich Alphonso Davies ayaa qandaraaskiisa dhacaya xagaaga soo aadan, wuxuuna doorbidayaa inuu ku biiro Barcelona halka uu aadi lahaa Real Madrid. Xidiga diiradda u saaran tahay Chelsea ee Victor Osimhen ayaa laga yaabaa in dalab joogto ah oo gaaraya 50 milyan oo euro ugu biiro reer Turkey ee Galatasaray. Xidiga reer Nigeria ayaa haatan amaah kaga maqan kooxda Napoli. Weeraryahanka Aston Villa ee Johan Durana ayaa meesha ka saaray in uu ku biirayo kooxda uu u tartamaysa horyaalka Premier League ee Arsenal. Goolhayaha Manchester City Stefan Ortega ayaa waxaa isha ku haya kooxda haysata horyaalka Bundesliga ee Bayer Leverkusen. Dhanka kale, Chelsea maraska ayaa dib ugu soo nooleeyay kooxda iyadoo weeraryahanada Nicholas Jackson, Madueke iyo sidoo kale Sancho ay wax weyn ka bedeleen kooxda. Si kastaba ha ahaatee, daafaca Chelsea ayaa dhibaato ka taagan. Waaga guud ahaan dhegeystayaal, waxaa intaasi nooga barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Samow. Intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
صعب 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 بدل هالوقت
صعب 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 بدل هالوقت
برتوا صعب 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 بدل هالوقت
صعب صعب